Atate athu akumwamba, ife tikukuthokozani inu chifukwa cha mwayi umene ife tili nawo wodzasonkhana pansi pa denga ili masanano kachiwiri kuti tidzamvetsere mawu a Mulungu ndi kudzaona ulemerero wa Ambuye Yesu Khristu. Ife tili pansi pa ziyembekezo zazikulu Atate, ndipo tikupemphera kuti inu mutilandire ife masanano ndi kulemekeza kuyesetsa kwathu kumene ife tayika kuti tibwere kudzakupembedzani inu. Udalitse moyo uliwonse umene uli pano, tikuzindikira kuti zinthu zabwino ndi zomwe zimakhala zovuta kuzipeza. Kotero ife tikupemphera kuti chifukwa cha nsembe yawo pasakhale wina aliyense amene atasiyidwe koma amene ati achiritsidwe masanano. Pulumutsani otayika ndipo mupeze ulemerero kwa inu mwini. Ife tikupempha mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mukhoza kukhala pansi. Denga lathu la malatali limapangitsa kuti zikhale zovuta kuti muzimva. Ife sititenga nthawi yayitali koma yapang'ono chabe kuti tiyankhule ndi inu. Ndiye kenako ife tipitirirabe ndi mzere wa pemphero, chifukwa ndicho chimene ife tinachikonzera masanano, tinali kuti tidzapempherere odwala. Ndipo tsopano ine ndikufuna kunena ichi, ine sindikudziwa kuti ndiliti pamene ndinasangalalapo kukhala ndi gulu la anthu monga momwe ndilili ndi gulu ili pano. Inu mwakhala abwino kwenikweni. Ine ndimamuuza mʼbale Johnson kanthawi kapitako kuti ine sindikudziwa ndiliti ndinamba ndasangalalapo ndi msonkhano mwabwinoko kuposa uwu. Mzimu wopambana chotero pakati pa anthu inu, ndikukhulupirira chikhulupiriro. Ndikufuna kukhala kuno pafupifupi kwa mwezi kuti tikhoze kudziwana kwenikweni wina ndi mzake kawirikawiri. Nthawi imene mumayamba kudziwana ndiye imakhala nthawi imene mumayenera kuti muziti bye bye ndi kumapita kwina kwake. Ine sindikudziwa amene wapolisi wang'ono uyu ali kunja kuno, wayima kunja uko mumvula yonseyo, munthu wopanda chipewa akuyesetsa kulondolera magalimoto amenewo. Ngati wina wake akumudziwa iye, mukandithokozere ine mwapadera. Inu mukatero, ine ndikukuzani inu, iye wachita ntchito yabwino kwenikweni. Ine ndikufuna kumuthokoza mamuna amene anabwera kuno ndi kudzakonza malo awa ndi kuwakonzekeretsa iwo kwa izi kuti msonkhano uwu ukhoze kudzakhala pano lero. Ine ndikukuzani inu, anthu ozungulira amayenera kupereka ulemu waukulu kwa amuna olimba mtima amenewo amene angachite zimenezo. Ine ndili ndi ulemu waukulu kwa inu chifukwa cha anthu amene angatuluke pa tsiku ngati ili. Anthu ambiri akanangokhala kwawo, ine ndikuyamikira kulimba mtima kwanu. Ndipo inu mutayima pano pakati pa zovuta zonsezi, mutakhala pansi pa denga ili mwavutikira kuti mumvetsere zimene zikuchitika. Komabe wotsimikiza kukhalabe muli monse uko ndiko kulimba mtimako. Ine ndimazikonda zimenezo. Ine nthawi zonse ndimaganizira za nyimbo ijayi. Kodi ndinyamulidwe kupita kwathu kumwamba pabedi la maluwa la ufuofu amene ena anamenyera kuti apeze mphotoyo. Ndipo anayandama kudutsa mu nyanja za magazi eya zovuta. Ine ndinalalikira nthawi ina osatikale mu South Africa kumene inkavumba mwamphamvu kwambiri mu nthawi ya mvula ya mkuntho, mpaka akazi atakhala paliponse ndipo tsitsi lawo likugwera pansi. Anali atakhala pamenepo tsiku lonse mu mvula imeneyo. Ine sindinayambe ndaonapo msonkhano wa machiritso oterowo mmoyo mwanga ku Mexico osatikale kwambiri. Ine ndikukumbukira nditayima kumusi uko ndikulalikira pamene inali kuvumba monga chonchi kunja mu bwalo la ng'ombe uko tsiku lonse. Ndipo anthu amenewo anali kumeneko naye nikoloko mawo amenewo atakhala mu mvula. Ndipo mkazi ali ndi mwana wakufa manja mwake. Mwanayo anali atamwalira usiku wa dzulo lake. Ndipo mwana wang'onoyo atagona atauma mmanja mwake. Mnyamata anali atapereka makadi apemphero, ndipo anali atawapereka iwo onse. Panalibenso makadi ena apemphero. Iwo anandititsitsira ine pansi pa chingwe kumbuyo kuseri kwa bwalolo kuti ndilowe mu bwalomo monga chonchi. Ndipo bira anabwera akuthamangira kwa ine. Iye anati, "Adati, sindikudziwa kuti ndichite chiyani." Iye anati, "Ndili ndi othandizira 300 ayimirira pamenepo." Ndipo ndiangati akumudziwa Jack Ma pafupifupi nonse ainu mukumudziwa Jack Ma pano. Ine ndikuganiza iye anali ndi ine. Ndipo mkazi wa ng'ono kunja uko, iye anati amene ali ndi mwana wakufa, wamwalira mawa uno. Apo panali pafupifupi naye nikologo siku umenewo. Anamwalira mawa umenewo mofesi ya dokotala. Ndipo anati yakufuna kuti mwana wakufayo abweretsedwe mu nzere. Anati ine ndilibe makadi enanso. Ndipo ine ndafoletsa nzerewo. Anati ine sindikudziwa. Ndipo mvula ikubvumba mwamphamvu basi. Adango ima pamenepo mu iyo mvula yozizira. Ndinang'ana kunja uko ndipo akazi ang'ono achimexico amenewo tsitsi lawo likulendwera pansi litangonyowa litanyowa pansi pamagetsa amenewo. Ndipo iwe sukanatha kuona kumeneko mopyola ikuvumba mwamphamvu kwambiri. Chabwino ine ndinati chabwino. Iye anati ine ndikulephera kumugwira iye. Anati ife tili ndi othandizira 300. Anati iye akumakwira pamwamba pomwe pa iwo. Ndipo iye wanyamula mwana wakufa uyu. Ine ndinati chabwino mbarimo bwanji ino osangopita uko ndikukamupempherera iye. Ndipo ine ndinali ndikulalikira pafupifupi kwa maminiti 10 ine ndikuganiza china chake. Ndipo ine ndinati bwanji ino osapita mukamupempherere iye. Ine ndinati chifukwa iye sangadziwe amene ine ndili kapena aliyense pakhala pali oyankhula ngapo. Ine ndinati iye sakudziwa kuti ine ndindani. Inu mupite mukamupempherere mwanayo ndipo izo zimukhutitsa iye. Iye anati chabwino mbale Branham. Iye anayamba kunyamuka pa nsanja. Ndipo apo panali mulu wa zovala zakale wodalika motero njira yonse kwa omwina mwake mayadi 20 kapena sate. Bambo wakungu anali atayamba kuona usiku wa dzulo lake. Ndipo kotero iwo anali okondweretsedwa kwenikweni 90% ya chikatolika. Kotero ine ndinayamba kulalikira. Ine ndinati monga ine ndimanenera chikhulupiriro ndichi. Ine ndinang'ana atayima patsogolo panga. Ndipo apo panali mwana wang'ono wa Chimexico nkhope yaing'ono yakuda nkhama zazing'ono zopanda mano zikungonyezimira nkhama zazing'ono monga choncho. Ndipo ndinaganiza amene yakuyenera kukhala mwana uja. Ine ndinati dikirani miniti mbaremo muzeni dona wang'onoyo kuti amubweretse mwanayo kuno. Kotero iwo anamutsegulira mchipindamo wopanda khadi la pemphero. Iye sankayenera kulowamo kwenikweni koma anakakamira. Ndizo zomwe inu mumafuna. Kotero iye anamubweretsa mwanayo. Ine ndinati atati akumwamba ndithudi iwo samatanthauzira pemphero. Ine ndinati sindikudziwa ngati uyu ali mwanayo kapena ayi. Ine ndangomuona mwana wang'ono koma ngati ali uyu ndi ulemu wanu kwa mkazi uyo yemwe akupanga nsembe iyi. Ine ndinasanjika manja anga pa blanketi la bulu limenero ndipo kanthu kowuma kakang'onoko kotalika chomwechi kakulendewera mu mkono wa mkaziyo. Ndipo mwanayo anafula ndipo anayamba kukankha pamwamba pake akungofula mwamphamvu momwe akanathera. Mwanayo anali tsopano dona wang'onoyo anagwera pansi ndi kuyamba kukuwa. Padre, amatanthauza atate, inu mukudziwa, anali ndi mikanda manja mwake. Ine ndinati izo sizofunikira. Ndipo ine ndinanena kwa mbale Spinoza mlaliki wa Chipentekoste ambidi ine ndikuganiza inu mukumudziwa iye. Eya mbale Spinoza, ine ndinati tsopano inu musalembe mwanayo anali atafa. Ine sindikudziwa chinthu chokha chimene ine ndinachiona chinali chakuti panali masomphenya amenewo. Ine ndinati inu mutumize a wothamanga amutsatire mkazi ameneyo ndipo mumusiye iye apite ndi kukawalola adokotala kuti akalembe chikalata cha zimenezo. Ndipo a Christian Businessman's Voice wosakhalitsapa analemba nkhaniyo. Dokotala wapereka umboni mwanayo anamwalira ndi chibayo chowirikiza kawiri muofesi yake mawa amenewo pakota kuti ikwane 9 koloko. Ndipo imeneyo inali 10 koloko siku imeneyo ambuye Yesu anamupatsanso iye moyo wake kenanso chifukwa cha nsembe. Tsopano izo ndizoona kwambiri. Mulungu kumwamba akudziwa kuti izo ndizolondola. Chikalata chotsimikiziridwa cha dokotala chikalata chotsopano chili mmanja mwa a Christian Businessman omwe Demos Zakarian ndi mtsogoleri wawo wapa dziko lonse. Yali ndi chikalatacho chosainidwa ndi dokotala. Mwanayo anamwalira ndi chibayo chapawiri mawa umenewo. Ndipo teni koloko siku omwewo mwanayo anakhalanso moyo chifukwa cha chikhulupiriro cha mayi amene anali wokakamira kuti achite izo. Ndijoncho, timodzi basi monga momwe mkazi wang'ono wa ku Shunemu anakakamirira kuti akafike kwa Eliya. Timodzi basi monga Mgiriki mkazi wa ku Surofonika anakakamira kuti akafike kwa Yesu. Yankadziko kuti anali ndi mwana wa mkazi amene anali ndi khunyu. Ngakhale kuti iye sanali Myuda nkomwe. Chitsitsimutsocho sichinali cha anthu ake. Ndipo kenako pamene iye anafika, kwa iye, iye anati, sikoyenera kwa ine kuti nditenge mkate wana ndi kupereka kwa Galu. Anamutcha iye Galu. Iye anati, izo nzoona mbuye, maona momwe chikhulupiriro chenicheni chingachitire umboni mawu kukhala choonadi. Zoonadi mbuye, koma Galu ndi wololera kudya nyenyetswa pansi pa gome la mbuye wawo. Iye anati, chifukwa cha mawu awa, mwana wako wachiritsidwa, ndipo iye anapeza izo mwanjira yomweyo. Chifukwa iye anali wokakamira. Ziko mwakwambira abwenzi, ambuye amudalitsa aliyenseyo azing'wenyeng'wenye mlongo Ukraine apa ndi abwenzi anga onse. Ine ndikuona apa kuti ambiri azinzanga abwera ku msonkhano uwu. Ine ndawaona lero mbale ndi mlongo Evans. Ine sindikudziwa ngati iye angakhoze nkomwe kundimva ine kapena ayi. Iwo ndiochokera uko ku Macon, Georgia. Mlongo Ukraine pano ndi ndi onse ayiwo ochokera uko ku Memphis, Tennessee. Ndi mbale Pama, ndi mlongo Pama, ndazi nzawo, ndi mbale Panel, mtumiki nzanga kumeneko. Ine ndi kuwaona wa ango kala mozungulira pano sopano, azinzanga abadira. Mbale JT pano, wochokera uko ku Georgia na Yenso, mwinzi wake. Ndipo ndithudi, ndi fotokoza kukhala nanu nonse pano. Ndi chikhulupiriro chanu ndi chidaliro. Ena anthu amenewo amayendetsa mpaka ku Jeffersonville, Indiana, la mulungu lililonse limene ine ndikulalikira kumeneko, kungobwera kumeneko kuti adzamvetsere. Ndiye ine ndikukuwuzani inu kuti dziko siloyenera anthu oterowo. Malinga lero langa, ameneyo ndi ine ndikuganiza zimenezo. Anthu inu pano ndife gulu limodzi lalikulu la Khristu. Ife timakhulupirira mwa iye. Ndipo tsopano usungakhale msonkhano pokhapokha ine nditatenga maminiti pang'ono kuti ndiwerenge mawu ndi kupereka ndi mangazingapo. Chifukwa ngati inu mwakhala wokhulupirika mokwanira mudzakhala pano motalika chomwecho, ine ndikufuna kukhala wokhulupirika mokwanira kwa izo kuti ndiwerengere mba ndi kupereka ndi manga chabe kapena ziwiri. Ndipo kenako ife tiyambitsa nzira wa pemphero. Sopano ine ndiwerenga lero kuchokera mulemba kuchokera ku Mariko mutu wa 16 kwa mphindi pang'ono chabe kuti nditenge phunziro kuchokera munkhani iyi. Ndiyambira pa ndime ya 14. Ndipo atatha kuwadzudzula iwo kwa 11 iwo anaonekera kwa 11 iwo pamene atakhala pa chakudya. Ndipo anawadzudzula iwo chifukwa chakusakhulupirira kwawo ndi kuma mtima kwawo. Chifukwa iwo sanawakhulupirire iwo amene anamuona iye atatha kuuka. Iye anati kwa iwo, pitani inu mdziko lonse lapansi ndipo mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Sopano kumbukirani ku dziko lonse uthenga uwu kwa cholengedwa chilichonse. Ena amati iwo unatha ndi atumwi. Iye ananena apa kuti kutuma kwake kotsiriza kwa mpingo kunali ku dziko lonse kwa cholengedwa chilichonse. Ndipo zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira kuti ku dziko lonse kwa cholengedwa chilichonse. Zindikirani apo ndi pamene iye anapereka izo kwa mpingo. Ndisonyezeni ine pamene iye anachotsa izo. Aha, dziko lonse lapansi. Iye amene adzakhulupirira adzapulumutsidwa, iye amene sadzakhulupirira adzawonongedwa. Ndipo zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Mu dzina langa iwo adzatulutsa ziwanda, iwo adzayankhula ndi malilime atsopano, iwo adzanyamula njoka ngati iwo adzamwa chinthu chakupha chilichonse icho sikidzawavulaza, sikidzawapweteka iwo. Iwo adzayeka manja awo pa odwala ndipo iwo adzachira. Kotero Ambuye atatha kuyankhula kwa iwo, iye analandiridwa kumwamba ndipo anakakhala pa dzanja la manja la Mulungu. Ndipo iwo anapita akulalikira konsekonse Ambuye akugwira ntchito ndi iwo, akutsimikizira mawu ndi zizindikiro zikuwatsatira. Amen. Sopano ine ndimakhulupirira lemba limenero kuti ndichoonadi. Ndisanaiwale izo, mwana wanga mandiuza ine kanthawi kapitako, dona wina wang'ono ndi mamuna wake ochokera ku Arkansas anandiphikira keke ya tsiku lobadwa ndipo adzandipatsa ine. Ambiri ya inu mwandipatsa ine makadi ndi zinthu. Sindinakhale ndi nthawi nkomwe yoti ndilowemo izo. Zikoma kwambiri, Mulungu akulalitseni inu. Ndipo ndikuyembekeza kuti inu muli ndi ife tonse tidzakhala ndi tsiku lobadwa la muyaya kutsidyako, kumene tidzakhale pansi. Ndipo ine ndikufuna Ine ndikufuna zaka 10,000 ndiri ndi aliyense wa inu kudzango kukhala pansi ndikumayankhulana ndipo ife sitidzakhala ndi nthawi yochepa iliyonse yocheza kuposa momwe tinayambira icho ndi choonadi tsopano ndikukuthokozani inu chifukwa cha zonse zomwe mwachita tsopano kwa pafupifupi maminiti 10 okha kapena 15 mopambana mwina mwake ngati ambuye alola kuti ndingopereka ndimanga pang'ono ine ndikufuna kuti ndinene ichi kuti ine ndikudalira kuti kumverera kwanga kotsogolera kuti ndibwere azibusa inu kumverera kutsogozedwa kuti mundithandizire ine kuti ndibwere zimenezo zinandipatsa ine khomo lotsekuka anthu inu munali wokhulupirika kutulukako ndipo yesu sanalephere koma iye wakhala akuonekera kwa ife nthawi iliyonse muchizindikiro cha ola limene ife tikukhalamo ndipo ine ndikudalira kuti chiukitsiro chake chosatha umunthu wamuyaya ndi kukhalapo kwake zakulimbikitsani kuti mumukonde iye ndi kumutumikira iye kuposa amene munayamba mwachitirapo moyo wanu wonse kulinga mu mtima mwanu kuti mukhale moona kwa iye ndi kukhala momuyandikira mwabwinoko ine ndinamvapo nkhani imene inakambidwa kwa ine ya pamene iwo anali ndi akapolo kuno kumwera iwo ankakonda kuwagulitsa iwo pa misika ndi zina zotero monga iwo ankachitira mu nthawi ya akapolo iwo mabunu ankawabweretsa iwo kunja kuno ku Jamaica Island kenako anthu chakuno ankawazembetsera iwo mkati ndipo iwo ankawagula iwo kukhala akapolo chimene chinali chololedwa masiku amenewo ndipo ankapita ndi kukawagula iwo ndipo iwo ankapeza akapolo abwino wojintcha bwanji iwo ankatha kumukweranitsa kapolo wamkulu wojintcha uja kwa mkazi wojintcha izo zinkapanga munthu wabwinoko icho ndi chifukwa chake iwo ali ngwazi za mdziko lero mu zinthu mukumenyana kwawo iwo basi ankangokweranitsa ngati ng'ombe ndi zina zotero koma ndiye tikumupeza wogula nthawi ina wogula anabwera kudzagula pa munda pamene iwo anali ndi akapolo pafupifupi 100 ndipo akapolo amenewo anali iwo anali omvetsa chisoni iwo ankachita kuwakwapula iwo kuti awapangitse kugwira ntchito chifukwa iwo anali kutali ndi kwawo iwo ankachita kuthawitsidwa amawagwira mkupita ku ukapolo ndipo amathawitsidwira kutali ndipo ankachita kumawakwapula iwo kuti awapangitse iwo kugwira ntchito chifukwa iwo amakhala wokhumudwitsidwa iwo anali kutali ndi kwawo iwo sadzawaonanso abambo ndi amayi sadzawaonanso akazi awo kapena ana awo zinali zomvetsa chisoni ndipo wogula uyu tsiku lina anabwera pa mundawo anati kodi muli ndi akapolo angati anati pafupifupi 100 anati ayang'aneni iwo ndipo iye anapita kunja uko ndipo anakawaona iwo momwe iwo onse analili koma nyamata m'modzi wang'ono iwo sankasowa kuti amukwapule iye chidale chake chimakhala panja chibwano chake chimakhala mmwamba pamalo ake ndipo kotero wogulayo anati kwa mwini wakeyo iye anati ndikuti ndikufuna kugula kapolo ameneyo iye anati oh ayi iye si wamalonda iye anati chabwino anati kodi ameneyo ndi kapolo iye ndi bwana wa ena onsewo iye anati ayi iye si bwana anati kodi inu mumamudyetsa iye mosiyana anati ayi yonse amadya kunja uko mungalande pamodzi iye ndi kapolo basi anati chikumupangitsa iye kukhala wosiyana kwambiri ndi ena onsewo ndi chiyani iye anati ine ndinakhala ndi kudabwa kwa nthawi yayitali ine mwini chimene chimamupangitsa iye kukhala wosiyana koma tsiku lina ndinazindikira uko ku dziko la kwawo kumene iwo anachokerako ku Africa abambo ake ndi mfumu ya fuko ndipo komabe pokhala mlendo iye amadziwa kuti ndi mwana wa mfumu ndipo amachita monga m'modzi oh kodi zimenezo zikuyenera kuchita chiyani kwa ife ngakhale ife tili alendo ngakhale ife tili mdziko la mdima lakusakhulupirira ndi chisoni ndi matenda ndi imfa komabe tiyeni tizichita monga ana amuna ndi akazi a mulungu ife ndi ana amuna ndi akazi a mfumu izo zikuyenera kusintha kaganizidwe kathu chilichonse zilibe kanthu chimene dziko lonse lapansi lili ife tikuyenera kugwiritsitsa maufulu a mulungu tizikumbukira kuti kuno si kwathu ife sitili ya mdziko lino sindife ya mdziko lino ndife obadwa mwa mzimu wa mulungu Umene uli kumwamba, ndi kupita ndi mkazi wanga kunosalikale litali kukulosale, ine ndinaona chinthu cha chilendo munthawi ya chilimwe mu Indiana, mkazi anali atavala diresi, iwo sakumavala iwo panonso inu mukudziwa. Ndipo kotero, mkazi wanga anati, ine ndinati chawino, tayangana apo. Ndikudabwa ngati mkaziyo ali mkhristu. Iye anati chabwino akazonsewa ndikuwadziwa ena iwo kuno. Iwo amaimba makwaya machalichi. Iye anati kodi nchifukwa chiyani bewo iwo akumachita zimenezo. Ine ndinati ndithudi ndipo anthu athu samachita zimenezo. Ine ndinati ndithudi ndife afuko losiyana. Iye anati ife ndachimereka sichoncho ife. Ine ndinati oh ayi ife tangomanga nsasa kuno ife sitira chimerika. Ine ndinati maona ndife ochokera kumwamba. Zimu era unatsika unalumikizitsa mitima yathu ndi Mulungu ndipo ife tinadzinenera monga Abrahamu ndife amwenda njira ndi alendo kuno sikwathu. Ife likufunafuna mzinda umene waumanga ndi waupanga wake ndi Mulungu kuchokera kumwamba. Inde ndife ana amuna ndi akazi ya mfumu. Tsopano ndibweretsa chinthu chaching'ono chimene chikumveka moseketsa koma miniti pang'ono chabe. Koma ine ndikhala ndi mlandu, mlandu wa mkhoti apa. Inu mukundimva ine mpaka pati kumbuyoko mukhoza kundimva ine kwezani manja anu. Chabwino zili bwino kumbuyo mbali. Inu mukundimva ine zabwino. Ine ndikuyankhula mokweza pafupifupi momwe ndingathere. Ine ndikhala ndi mlandu wa kukhoti ndipo mlanduwo ndi wakuti mawu a Mulungu olonjezedwa akutsutsana ndi dziko. Tsopano ife tizika izo ngati mlandu wa kukhoti kwa kanthawi pang'ono chabe. Inu musanadutse nzero wa pemphero uwu mawu a Mulungu kutsutsana ndi dziko. Tsopano mlanduwu choyambitsa chachitsutsochi ndi kuphwanya kwa lonjezo ndi chakuti malonjezo a Mulungu iwo amanena kuti Mulungu sanasunge lonjezo lake. Wosuma mlandu pa mlanduwu ndi Satana ndipo iye ndi mboni ya dziko lapansi chifukwa iye ndi wa dziko lapansi. Woyimbidwa mlandu pa mlanduwu ndi Mulungu wamphamvu zonse. Mboni ya woyimbidwa mlanduwu ndi mzimu woyera. Ife tiwayitanira iwo ku mlandu koma miniti pang'ono chabe. Mboni za wosuma mlandu zomwe iye akuzibweretsa kuti zidzateteze mlandu wake ndi bambo kusakhulupirira, bambo kukayikira ndi bambo kusapirira. Ife tiwapatsa iwo mlandu khoti likufunsidwa likhale mudongosolo. Tsopano wosuma mlandu akuyitana mboni yake bambo kusakhulupirira, iye akutenga malo ake poyamba. Kodi mukundimvabe ine ninani amen? Chabwino zabwino. Tsopano ine ndikumverera kumasuka kwa pang'ono. Tsopano inu mukumvetsa uwu ndi mlandu womutsutsa Mulungu umene bambo kusakhulupirira ndi bambo kukayikira ndi bambo kusapirira akumuyitanira Mulungu ku mlandu chifukwa iye samasunga mawu ake. Iwo amatero. Chabwino woyimira mlandu pa nkhani iyi iye nthawi zonse amayimira boma. Kotero woyimira mlandu kumbali yosuma mu boma limeneri ndi Satana mwini wake. Ndipo iye ndi ife tikuyitanitsa mlandu. Chabwino iwo akuyitanira woyambayo pamalo ochitira umboni ameneyo ndi bambo kusakhulupirira. Iye akudandaula izi kuti mawu onse olonjezedwa a Mulungu siwoona. Tsopano yayesedwa pa izi. Mbetserani mwatcheru tsopano musaphonye zimenezo. Iye akunena kuti Mariko 16 yemwe ndangowerenga kumene anatumikiridwapo kwa iye mumene unkatchedwa kuti msonkhano wa mzimu woyera kumene ena ankadzinenera kuti akuchiritsidwa. Ndipo izo zinatumikiridwa kwa iye zaka ziwiri zapitazo ndipo palibe kusinthika mwa iye panobe kuti izi zizindikiro sizimamutsatira wokhulupirira. Iye anati iye anapanga kudzinenera uku motsutsa iwo. Chabwino iye wakhala pansi. Tikuyita na mboni yotsatira ameneyo ndi bambo kukayikira yakutenga lemba la mawu a Mulungu la Yakobo 5:14. Ndipo iye anati anali pamalo pamene iwo anati akulu anayitanidwa. Ndipo iye anadzozedwa ndi mafuta ndipo anapemphereredwa. Ndipo izo zinali kupitirira mwezi wapitawo. Ndipo sipanakhale kusintha mwa iye panobe. Kotero iye akudziwa kuti izonzola kuyika. Iye akumuyitana Mulungu ndi kumutsutsa Mulungu chifukwa cha zimenezo. Mboni otsatira ndi bambo kusabirira, iye ndi munthu oyipa, chabwino. Bambo kusabirira, iye kunena kuti anawerenga mawu a Mulungu pa Mariko 11:22-23, kuti pamene mupemphera ngati mukhulupirira kuti chimene mwapemphacho mwalandira, inu mukuyenera kulandira chimene mwapemphacho. Ndipo iye ananena kuti iye anapempha kuti ayike pansi ndodo zake, yatatha kuwerenga mawu. Ndi kumupempha Mulungu kuti amuchiritse iye. Ndipo anapempha kuti ayike pansi ndodo zake, ndipo zimenezo ndi zaka 5 zapitazo. Ndipo iye sanayambe wakwanitsapo kuzika izo pansi kuyambira pamenepo. Kotero iwo amati Mulungu samalungamitsidwa poyika malonjezo achangu otero mawu ake. Tsopano kodinu mukumvetsa mlandu tsopano womutsutsa Mulungu? Iye samalungamitsidwa pochita zimenezo powayika malemba oterowo monga Mariko 11:23-23 ndi Mariko 16, Yakobo 5:14 ndi malonjezo oterowo monga amenewo. Iwo akumutsutsa Mulungu chifukwa chakuphwanya lonjezo kuti iye waphwanya lonjezo lake ndipo sakutha kuima nalo. Ndipo iwo akumutsutsa iye chifukwa choyika zoterozo mu mawu ake, pakuti ana ake okhulupirira samadziwika ndi zodzinenerazo, ndipo zimawachititsa iwo kuti azunzidwe chifukwa siyali Mulungu samawazindikiritsa mawu ake. Iye atatha kupanga lonjezo. Ife tili ndi mlandu wenu wene apa tsopano. Ine ndikuyang'ana pa iwo omwe iwo achitire umboni. Komabe imvani mbonizo zikuyimiriranso kachiwiri, ndipo zikunena kuti komabe ife ndi wokhulupirira. Iwo akudzinenera kuti ndi wokhulupirira iwo eni. Ndipo anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwala. Ngati inu mudzanena kwa phiri ili, suntha, ndipo osakayikira mu mtima mwanu, izo zidzachitika. Ndipo ife ndiwokhulupirira. Ndipo komabe kenanso wina akuyimirira ndi kuti komabe iye ameneyo ndi Mulungu analonjeza kuti zinthu zonse nzotheka kwa wokhulupirira. Ndi chitsutso chotani kwa Mulungu ndi mawu ake. Komabe aponso iye amadzinenera kuti ndi wamoyo, iye atatha kupachikidwa. Ndipo amadzinenera kuti lemba lake la Hebrews 13:8 kuti iye ndi Mulungu mochuluka basi lero monga iye analili dzulo, ndipo adzakhala kwa nthawi zonse. Tangoganizani za Mulungu yemweyo. Ndipo iwo akumutsutsa iye chifukwa izo sizili chomwecho. Iwo sakuzipanga izo kukhala zolondola, chabwino. Komanso kuti iye amadzinenera uyu ndi wodandaulayo tsopano, iye amadzinenera kuti zonse kumwamba ndi dziko lapansi zidzalephera, koma mawu ake sadzalephera konse. Iwo akuyenera kukhala okhulupirira akuyankhula. Tsopano ndi mlandu wotani, ndi dandaulo lotani limene ife tili nalo lomutsutsa Mulungu kuti iye ananena maneno awa, ndipo osakhala wamkulu mokwanira kuti awayimire kumbuyo kwake? Inu mukuganiza chiyani za zimenezo? Ndipo Satana wosuma mlandu atakhala pamenepo akulimira dziko kuzenena izi kuphwanya kwa lonjezo kwa Mulungu chifukwa anthu awa abwera akhala ali misonkhano iyi. Ndipo avomereza zinthu izi zimene Mulungu ananena kuti ndizolondola, ndipo komabe palibe chimene chachitika kwa iwo. Tsopano tiyeni tilole mboni za wosuma mlandu zitsike kwa miniti yokha. Inu mukudziwa iwo ali ndi mbali ina. Tsopano titana mboni ya woyimbidwa mlandu, mboni yotchinjiriza ya woyimbidwa mlandu ameneyo ndi Mulungu, mboni yoterezera mlandu ya Mulungu ndi Mzimu Woyera. Mubweretseni iye pamalopo, tiyeni timve umboni wake. Mayi choyamba iye akuyitanira tcheru kukutanthauzira kolakwika kwa mawu kwa osuma mlandu kwa anthu. Ukonkulondola pakuti iye ndi wotanthauzira yemweyo amene Eva anali naye. Iye ndi wotanthauzira yemweyo amene Eva anali naye. Ndithudi ichi kapena ichi ndi chabwino, koma icho sichili. Mwaona, wotanthauzira yemweyo ndi yemweyo wosuma mlandu, chifukwa iye ndi mgerekezi. Yemweyo amene Mulungu ankawamangira linga anake kuseri kwa mawu ake. Ndipo nthawi yoyamba yomweyo imene inu muchoka kuseri kwa iwo, inu mumakhala chandamale cha mgerekezi. Kuma iye, sanga kubeze ni inu, bola ngati muli ndili ngalamau. Tsopano, lonjezo lili, yana nina kenanso, ndikufuna kuyira nila cherujanu, akuti, tsopano, iyi ndimboni, yawo indi da mlandu, nzimo era, yanati, lonjezo lili kwa ukrubirira oka, osa diwa dzibangitsa kukrubirira, ndio kaigira, ndio sakrubirira, lonjezo lili kwa ukrubirira oka, osa diwa enao, tsopano, uyu ndi, iyi ndimboni, yawo indi da mlandu, ndipo mboni, yawo indi da mlandu, ikuyenera kudziwa, chifukwa iye, ndi amene, ama furumizita hilo kwa iyo, yama dziwa, ngati izo zilizo na kapena ai. Ya kufuna so, kuhita nila cheru hapa, kukala wa furumizita mau. Iye, akuhita nila so cheru, kuti mau ndi mbeu. Ndiponga timbeu yo igwera muntaka yoyenera yachonde iyo idzabala ndende chimene mulungana nena kuti kanadzachita koma iyo sina gwere muntaka yoyenera kotero mulibe dotirokwanira chikhulupiriro chokwanira chopangitsa mbeu yokukula ine ndikuganiza monga modza amene amafulumizitsa mbeu yakuyenera kudziwa kodinu simukuganiza choncho ndiyangati akukhulupirira zimenezo nena ni amen yakuyenera kukhala modza amene akudziwa Iye ndi mboni yeni yawo imbida mlandu. Chabwino. Woyimbida mlandu akuchitira mboni sobano aita na mboni yake yoyamba. Sobano inu maona wosuma mlandu anaita na mboni yake. Bambo kusakrubirira, bambo kukaiga, ndi bambo kusapirira. Sobano mboni yawo imbida mlandu ili ndi ufulu waita na imozi mamboni zake. Nzimo era uli ndi ufulu waita na iyo. Chifuka iye ndi mboni yawo imbida mlandu. Ya mawa murungu. Sobano amuna wa kunina kuti ama kubirira koma nzimo era suna dziwa kari konseza izo. Ndiwe ye ndi moze kaya amene anga koze kwa afru mizita iyo. Ziri ngati tubiranu bano maona tubiranu ndira kufa popanda nzimu. Chomwejo nsoma wa murungu ali akufa popanda nzimo era kuti awafru mizita iyo. Nzimu umafru mizita tubi. Ndiwe nzimo era umafru mizita mau. Inu mkumbeta zimene zo. Sobano, yao kuyenira kudziwa. Sobano, yao itana mboni oyamba. Tie nitiwana amene yati ya muhitani. Noa, iye amuhitana Noa. Noa nati, masiu kwa mene ine ndina kalamo, unali mbado wa sayansi. Nzeru kwa mbili kukosa mumeiwo aliri mutsikulino. Ndibambe ya murungu, anandi uzaine kuti, ivumba mvula kuchokera kumwamba. Iye inali isa na vumbepo, inu mkukumbugira, padziko la pansi. Ndipo iwa ankakoza kutenga zida, ndiku tsimikizira kuti, munalibe mvula mwamba menemo. Kumbugirani, inali isa na vumbepo, masiku wa menewo. Murungu angetilira dziko la pansi kudzera mukatilira koma iye anati iyo ivumba ndipo iwononga dziko la pansi padzabwera chigumula chachikulu pa dziko la pansi chimene chidzaphimbe iro ndikulionga iro iye anati komabe ine ndili ndi malamulo ochokera kwa murungu kuti ndimange chombo ine ndinapita kukagwira ntchito pa chombo ichi kuonetsera chikhulupiriro changa kuti ine ndinkakhulupirira kuti chimene murungu ananena chinali choonadi Mose rabadira zume science inkanena za izo. Ndiku gani za kuti iye, ndimboni abwino, sijoncho inu, ndipo zilibe gantu zume winari yensa kunena za izo. Murungu anina kuti iyo ivumba. Kote rongadi simunayambe makalapo mvula mwamba umo, iya koza kuiga mvula mwamba menemo. Ine ndima ngajombo, muri Mose. Kujiko nsegeretsa icho, ngakhale ine ndinali ndi munthu ameneyo pansanja yochitira umboni apa kanthawi kapitako bambo kusakhulupirira iye ankandinyoza ine nthawi yonseyi iye ankandiseka ine ndipo ine ndinawaona bambo kukayika iwo anabwera ndipo anadzandiseka ine bambo kusapirira onse iwo ankandiseka ine chifukwa chokhulupirira chozizwitsa choterocho koma ine ndinadigirira ndidamaliza chombocho mvula sinabwere ndipo ine ndinayembekezera kwa zaka 120 iyo isanabwere koma iyo inadzabwera amen khala pansi mboni umenewo ndi umboni wabwino tiyeni tiitane ina mboni yachiwidi abrahamu mbweretseni iye ife takhala tikuyankhula za iye nayenso yanati ndinamva mawu a mulungu pamene ine ndinali wazaka 75 zakubadwa anandiuza ine china chake chimene chinali mwantheradi chotsutsana ndi kulingalira konse icho chikanayenera kukhala chozizwitsa chapamwamba kuchulukitsa chapamwamba kuti ine ndinali woti ndikhala ndi mkazi wa usinkhu wazaka 65 kuti andiberekere ine mwana wa mwamuna pamene iye anali wa usinkhu wazaka 65 ife Tinabida kumusi, nduku kakonzekera chili chonse, chifuka mulungu anene na choncho. Ife, tinazikhulupirira izo. Ndipo ndinawawuza azinzanga onse kuti zinthu izi zikanadzachitika pambuyo. Izi zinkenera kuchitika chifukwa Mulungu anene na chomwecho. Ine tinadikirira moleza mtima. Mwezi woyamba unafika, ndinamufunsa mkazi wanga kuti akumvelera bwanji, palibe kusintha. Chabwino, ine ndinamukhulupirira Mulungu muli monse. Apo panali bambo kusakhulupirira, bambo kunyoza, bambo kukayikira, ndi onse iwo atayima mondizungulira. Wananyoza ndi kumandiseka ine. Ankanditcha ine atate wa mafuko. Pamene ndinalibe ana, ndipo ndinapitirira kukhulupirira mwezi uliwonse izo zichitika. Iye ankakalambira ndi kukalambirabe nthawi zonse. Koma izo mu zaka 25 mtsogolo, Mulungu anasunga mawu ake kukhala woona. Izo zinadzachitika. Abrahamu umenewo ndi umboni wabwino. Mawuwo sananene kuti liti, iye anati, yakanadzatero. Iye anati, ine ndidzakupatsa iwe mwana wamwamuna mwa Sara. Osati mwezi wotsatira, iye sananene konse kuti mwezi wa mawa. Iye anati yakanadzatero osati liti pemphero. Iwadzayika mancha pa odwala iwadzachira. Limenelo ndilo ganizolo. Pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwala, ndipo Mulungu adzamuukitsa iye. Dikirani inu mu mzinda wa Yerusalemu mpaka mutadzazidwa ndi mphamvu yakumwamba. Osati kwa tsiku limodzi, maola awiri, masiku teni, zaka teni, mpaka na mphamvuyo idzabwere. Mboni yenieni yaoyembida mlandu anthu awali. Iye sananene kuti tidzakhala ndi mwanayo liti. Abrahamu anatero, koma iye anati ife tikanadzakhala naye. Ndipo nthawi zonse zovutazo zinkandikulirakulirabe ine. Ine ndinakhala wokhazikika chifukwa ine sindinadzandime pakusakhulupirira kwa anthu. Ine ndinagwiritsitsabe. Chabwino, Abrahamu khala pansi, tsopano tiyeni tikhale ndi mboni ina. Mboni yachitatu, tiyeni timubweretse Mose tione zomwe iye atanene. Tsopano iye anati, ine ndinali wa sayansi, ndinali nditakhala kwa zaka 40 mchipululu, nditatha kulephera pa ntchitoyo. Koma tsiku lina ndinakumana ndi Mulungu, ndipo liwu limenelo lawira moto mbuyo kuchipululu linanduza ine liwu la malemba kuti olalo linali pafupi kuti iye anamva kulira kwa anthu ake. Ndinakumbukira lonjezo lake, ndipo iye ankapita kumunsi kuti akawawombole iwo. Ndipo iye ankanditumiza ine ku ntchitoyo. Ine ndinamupempha iye chizindikiro. Iye anandipatsa ine chizindikiro, ndipo iye anandipatsa ine chizindikiro china. Zizindikiro ziwiri zonsezo zinali ndi liwu. Iye anati, ndiye ngati iwo sakakhulupirira zizindikiro zonsezo, ukangotsanulira madzi a nyanja pa nthaka, iwo akasanduka magazi. Ndi zimenezotu, ndizo zonse za izo. Farao anathedwa pamenepo. Anati, ngati iwe, iwo sakakhulupirira zizindikiro zimenezo, maliwu amenewo. Ndipo komabe ine ndinapita kumusi mu mzere wa ntchito monga momwe Mulungu anandiwuzira ine kuti ndichite. Yehova, ine ndine, anandiwuza ine kuti ndipite kumusi ndi kukachita chizindikiro ichi. Ndipo ine ndinatengera chizindikiro ichi kumusi pamaso pa mbusa Farao. Ndipo ine ndinaponyera pansi ndodo yanga. Ndipo inu mukudziwa chiyani? Yanayesera kupangitsa izo kuti zioneke zokayikitsa, ngati kuti iyi inali njomba ina ya matsenga. Ndipo iye anatenga wonyengezera ena chithupithupi kuti atuluke ndi kukanyoza izo kukachita chinthu chomwecho. Koma ine ndinadziwa kuti ameneyo anali mawu a Mulungu. Ndipo ine ndinali nditabwera kudzawatenga na amenewo kuwachotsa kumeneko. Zilibe kanthu chimene chinachitika. Ine ndinakhulupirirabe mawu a Mulungu. Kotero ine ndinawagwira iwo mokhazikika. Amen. Mose ndiwe mboni yenieni. Sizinapange kusiyana kulikonse kuyesera kuzikopera izo ndi kuyesera kuchita china chake, kuchipanga icho, kuoneka monga icho. Iye anagwira mokhazikika. Amatsengawo anabwerapo mwaona. Farao anati, taonani, ndi matsenga ena ake otchipa. Ndi Belezebule kuwerenga kwa malingaliro kwina kapena china chake. Ine ndili ndi amuna pano amatsenga akhoza kuchita chinthu chomwecho, ambwebwe kuti anyoze izo. Chilichonse chimenecho chili, izo sizinamuyimitse Mose. Iwo anali mawu a Ambuye, chifukwa icho chinali chizindikiro cha mamalemba chikutsati la hizo. Oh, inde, anati, bambo kusakrubirira, bambo kukaigira, ndio nseo, analendewera, pamapewa anga. Koma ine, dinakala moru njika kumene, ndima wa meneo. Wezoa kuti uyo, anali murunga mene, ananina mau. Dimurungu oti, awasamalire iwo, osati iwo, iye, anandi uzaine kuti ndinali oti ndiwatengerana amenewo kudziko lolonjezedwa. Iye anandi uzaine kuti ndinali oti ndiwatulutse iwo kumeneko ndipo ndinali oti ndidzabwerere kuphiriri kumene izo zinachitikira. Ine sindikudziwa kuti ndimotani. Farao anaopyeza moyo wanga ndipo chilichonse chinachitika. Koma ndinakhalabe wokhulupirika kulonjezolo. Potsiriza Mulungu anamugonjetsa ndaniyo ndipo ndinawawolotsa iwo pa nyanja yofiira. Monga pa nthaka yowuma, Mulungu anasunga lonjezo lake. Ndipo ine ndinabwera molunjika ku phiri kumene iye anandiwuza ine kuti ndikanadzabwerako. Phiri lomwero, mwaona, iye anali atakhulupirira kuti ameneyo anali Mulungu. Ndipo iye anagwiritsitsa mokhazikika. Tiyeni tibweretse mboni ya nambala folo pokhala kuti tikufulumira. Tiyeni tibweretse mboni ya nambala folo Yoshua amene analowa mmalo mwa Mose. Yoshua anati, ine ndinapita kumeneko ndiyazo ndiwo, ine ndinatumizidwa uko. Twero vaife tinatumizidwa mmodzi kuchokera muchipembedzo chilichonse. Ndipo anati, ife tinapita kumusi uko ndipo ife tinakayang'ana. Ndipo apa iwo anabwerera ali ndi mantha. Ndipo anati, chabwino, ife tikuoneka ngati ziwala pambali pa anthu amenewo. Oh my, iwo ndi akulu kuposa momwe ife tilili. Iwo ndi anthu amphamvu chimenewo onse ali. Ife tikuoneka ngati ziwala. Ndipo anati, pakhale Shibaneya ine ndinawakhazikitsa bata anthuwo. Ndinati, yembekezani miniti, inu mukuyang'ana pa chimphona ndi otsutsa. Ine ndikuyang'ana pa lonjezo la Mulungu. Mulungu anati, ine ndikupatsani inu dzikolo. Amen. Ine ndinawapangitsa anthuwo kukhala chete chifukwa mawu analonjeza zimenezo. Ndiye tsiku ndi tsiku iwo amabwera ndi kudzati dzikolo lili kuti, kodi mkakawo ndi uchi zili kuti Yoshua. Iwo analonjeza izo nawenso, kodi izo zili kuti Mulungu adzasamalira izo. Ndipo iye anawalola onse osakhulupirirawo kuti afe. Iye anandisunga ine wa moyo, anatutsa kambado kena. Patapita zaka 40 ife tinalitenga dzikolo. Mulungu ananena chomwecho. Ndipo kumbukirani Yohana ali pa ulendo wa masuku awiri okha. Iye anawabweza iwo mbuyo kwa zaka 40 chifukwa chakusakhulupirira kwawo. Machiritso anu akhoza kusatalikira ndi maminiti 5. Kusakhulupirira kwanu kukhoza kumawayika iwo patali ndi inu nthawi yonse inu muli moyo. Inu mukuyenera kukhulupirira izo. Iye ndi mboni yeniyeni. Yoshua inde bwana, iwo analitenga dzikolo zaka 40 mtsogolo. Ife tili ndi mboni zambiri zimene tikanatha kuziitana, koma ngati munga ndikhululukire ine, ine ndikufuna kuti ndikhale mboni yake yotsatira. Ndikufuna ndizipereke ndekha ngati mboni yake, ngati sizimveka mwaumwini kwambiri. Ine ndi mboni yake, ine ndikufuna kuti ndikhale yake yotsatira. Mboni yake yachisanu. Mulungu angakhoze bwanji kutenga chisoso ndi kupanga njere ya tirigu kuchokera mwa icho. Wochimwa, wochokera ku banja lochimwa, onse iwo ali ndi mifuti. Ndipo amafa atavala nsabalo zawo. Oledzera ndi zina zimene inu muli nazo. Bwanji, ine ndinalibe kanthu kochita ndi izo. Amayi anga amene ali mu ulemerero lero anati, ola limene ine ndinabadwa, ngelo wa mbuye uja analowera pa zenera ndipo anadzayima pamwamba pa chikuta chimene ine ndinalimo. Iwo ali ndi chithunzi cha iye mu maholo a sayansi ya luso la chipembedzo lero. Izo nzodziwika pa dziko lonse lapansi. Mulungu analonjeza kuti akanadzachita zinthu zimenezi monga nyamata wang'ono liuli nankhula kwa ine linati, usadzasute konse kutafuna kapena kumwa kuyipitsa thupi lako mwa njira iliyonse. Padzakhala ntchito yoti iwe udzagwire ukadzakula. Zinandichititsa mantha ndithudi. Kodi ine ndinkadziwa chiyani za chipembedzo? Anthu anga poyamba anali akatolika. Kodi ine ndinadziwa bwanji chilichonse chokhudza zinthu zimenezi? Sindinakhalepo mu charity moyo mwanga. Iwo onse anakwatirana kunja kwa mpingo. Kotero iwo basi amayi ndi abambo awiri onse anali achi Irish. Ndipo kotero iwo anangokwatirana kunja kwa charity. Ndipo ife tinalibe chipembedzo. Ife tinkangokhala ngati gulu la garu. Tinali ndika nyumba koma kasamutsa kakale ngati okhala mu msasa kuchoka pamalo kupita pamalo kulikonse kumene tingapeze kachisakasaka kang'ono tinkakhoza kulipira rendi ya madola atatu kapena anayi pa mwezi umo ndi momwe ife tinkakhalira nyamata wang'ono wopanda nsapato atanyamula madzi kukapangira kachansu tsiku lina pamene mulungu mukuchita kwa yekha kwake akusunga be mawu ake anatsika mukamvuluvulu ndipo anayima pamenepo ndipo anati iwe usamachite zinthu izi iye ananena zimenezo pamene ine ndinadzakhala mnyamata wang'ono masomphenya anayamba kuonekera mʼmaso mwanga kuchokera kwa mnyamata wang'ono kwambiri izo zinandiopsa ine ine ndinapulumutsidwa ndipo ine ndinalowa mpingo wa baptisti ine ndinafunsa ine ndinawawuza abale anga achibaptisti zakupita sindinkadziwa kuti ndizitchaizo chiyani masomphenya ndinazitchaizo chizimbwizimbwi ndipo ine ndinapita ndikukawawuza abale anga za izo iwo anati pite usakhale ndi chochita ndi zimenezo ameneyo ndi mgerekezi ameneyo ndi mgerekezi iwe usakhale ndi chochita ndi zimenezo usiku wina ku msasa waung'ono kumene ine ndinkawedza kutali komwe mapiri ine ndinali nditagona kumbuyo uko pafupifupi firiko lokoma wawina ine ndinaona kuwala kukubwera ine ndinali ndikungowerenga baibulo ine ndinaganiza kuti anali wina wake akubwera akuunika kudzera pa bola mtengo nyali kapena china chake uko kunali kutali nkhalango ndipo ine ndinaganiza kuti wina wake anali akubwera kuwalako kunali pansi iko kunafalikira mokulirapo ndi mokulirapo ine ndinamumva wina wake akuyenda pamenezo zinatero uyo anali munthu iye anali wopanda nsapato iye anali ndi tsitsi lofika mmapewa ake ndipo iye anali atavala mkanjo ndipo zinakhala ngati zandiopseza ine pafupi kufa iye anati usachite mantha ine ndatumidwa kuchokera mukukhalapo kwa ambuye mulungu kudzakuza iwe kuti moyo wako wosamvetsetseka usayesere kuchoka ku zinthu izi amenewo ndi maitenedwe ako ndipo mulungu adzakhala akukutumiza iwe kumalo osiyanasiyana ku dziko lonse kuti ukapempherere wodwala ndipo ngati iwe udzawapangitse anthu kuti akhulupirire ndi kukhala woona mtima palibe chimene chidzayime patsogolo pa pemphero izo zinandiopseza pafupi kufa ndithudi izo zinatero ine ndinayima pamenepo ndipo iye anapitiriza kuyankhula ine ndinati bwana ine ndili kuno chifukwa cha zizimbwizimbwi zimenezo ndi zinthu monga izo iye anati padzakhala zinthu zitatu zimene zidzachitike choyamba iwe udzadziwa potenga dzanja lako ndi kuwagwira anthu kenako izo zidzafika pochitika zikadzatha zimenezo ngati iwe uti udzakhale wona mtima kuti iwe usidzadziwa chisinsi chomwe chili mu mtima mwawo ndipo ine ndinati icho ndi chimene ine ndabwerera kuno kuti ndidzayankhule ndinali ine abale anga anandiuza ine kuti izo zinali za mgerekezi ine ndi mkhristu ine sindikufuna kukhala chilichonse cha mgerekezi iye anati monga izo zinali kumbuyo uko chomwe chonse izo zili tsopano pamene iwo ankakangana za mtundu wa mabatani omwe iwo amayenera kuyika pa zikhotho zawo ndi zinthu monga izo ndipo atumiki akunena kuti paulo ndi iwo anatembenuza dziko pansi icho chinali chiyani koma unali anzimu oyipa amene unati amunawa ndi atumiki a mulungu amene akutembenuza dziko lapansi chadodolido paulo ndi iwo anati mzimu oyipawo unachitira umboni kuti iwo anali atumiki enieni ya mulungu iye anandiuza ine anati kodi iwe sukukumbukira mmalemba icho ndi chinthu chimene ambuye wathu anachita ndipo icho ndi chimene iye analonjeza iye anati izo zikanadzachitika kenanso masiku otsiriza ndinaganiza chabwino kodi chimenecho chingakhale chiyani iye anati chabwino iwo ndi mzimu wa ambuye yesu iye ndi mawu ndipo iye analonjeza izi masiku otsiriza tsopano usachite mantha ine ndinapita kumunsi kuti ndikabatize gulu la anthu pa mtsinje pamene ine ndinkabatiza kumeneko kumene pafupifupi anthu 5,000 anali atayima pa gombe pakati pa tsiku penipeni thukoloko masana kukutentha iwo anali asanakhale ndi mvula kwa sabata kapena awiri ndipo atayima pa gombe apo panabwera lawi la moto lija likuzungulira kuchokera mumlengalenga likubwera pansi pamene ine ndinali nditayima ndipo liwu likuti monga yohane mbatiza anatumidwa Ndiku zatsogolera kuudza koyamba kwa Kristu, utenga wako udzatsogolera kuudza kwa chiwiri kwa Kristu. Newspapers zinazilemba izo ndipo zinasesa mpaka ku Canada pa Associated Press. Zungulira dziko la pansi, mtumiki wamba, mtumiki wa Baptist, akubatiza, ndipo anati, wala kwa chisinsi kunoonekera pa iye. Modzi yemweyo amene iwo ana mujambula chithunzi chake kuno ndipo anachita icho mu Germany ndi kuli konse. Ndipo izo zachitidwa. Busa wanga anati kwa ine, ya anati, bide, ndiloto lotani limenewe unalinalo. Bwanji, iwo kudziwa kuti sunaone. Ine ndinati, panali mahandrede, hata ima pamenepo. Hamaona izo, ndipo iwo ankakhoza kubwera, nkumati o, uko, ndikubalalika kwa ubongo. Akuyesetsa momwe angathere. Ameneyo ndibambo wachikulire kusakhulupirira ndibambo kukayikira. Ine ndinagwiritsitsa molunjika kumawu. Ndinakhala pamenepo chifukwa ine ndinkadziwa kuti ilo linali lonjezo la Mulungu. Amen. Luka mulu wa 17 yanalonjeza monga zinali masiku a Sodomu. Pamene ine ndinaona dziko likunjikana monga izo zimachitikira, ine ndinadziwa kuti china chake chikuyenera kukwaniritsidwa. Ine ndinaona mu Malaki 4 pamene iwo akanati adzabwezeretse chikhulupiriro kumawu chimene iwo anali atabalalika kuchokako. Ine ndinadziwa kuti izo zinkayenera kuchitika, ndipo ine ndinakhala woona kumawu. Ine ndikumupeza Yesu Kristu lero yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Osonkhana kukugwa mvula, ine ndiyimira pomwepa. Ine ndikufuna kunena ichi, ine ndabweretsa mboni zonsezi, umboni wanga omwe. Ambira inu ndi mboni. Sabata ino, chinthu chimenecho ndichoona uthenga. Ine ndingathe bwanji? Dokotela Davis anati kwa ine, nyamata wamaphunzira sukulu ya Galamala kupita kukapempherera mafumu ndi olamulira ndi kukayatsa chitsitsimutso chimene chidzazungulire pa dziko lonse lapansi, bire tayamba wazileketsa kaye wekha. Koma iwo unachita izo, iwo unachita izo zakasate firi zidatha chitsitsimutso chinafalikira. Ndipo iwo unachita izo, Mulungu anena chomwecho, ine ndine mboni yake. Iye sanene kuti liti limene iye akanati adzachita izo, iye anati yakanadzachita izo. Ine ndinayembekezera nthawi imene mawu akanadzakhala yeniyeni kwambiri atayikidwa mʼdzanja langa monga linachitira lupanga, ndipo akanadzakhoza kumazindikira malingaliro omwe a mumtima mwa anthu. Ine ndinaganiza izo zingakhale motani? Ine ndinadikirira ndi kukhulupirira izo, ndipo izo zinadzachitika. Wonyoza, wosakhulupirira, wokayikira, wosapirira, hakudikirirabe ndipo hakuyang'anabe. Koma Mulungu zitatha zaka 33 wazitsimikizira izo kuli konse kuzungulira dziko lapansi, kumene mapepala, magazini ndi nkhani zalembedwa kuzungulira dziko lonse lapansi. Inu mukhale oweruza malingaliro anu ndi ogamula. Ogamula aliyense akuyenera kupanga lingaliro lake. Ine ndikutseka koti. Inu mukhale oweruza malingaliro anu ndi ogamula, ndipo zochita zanu kuchokera pano masanano pamene ife tizika manja pa odwala izo zifotokoza chimene chigamulo chanu chinali. Momwe inu mutachitire mukatha kupemphereredwa, izo zifotokoza chimene malingaliro anu alunthu apanga, chimene wogamula wa malingaliro anu apanga. Izo zifotokoza ndendende basi zochita zanu kuchokera pano. Ine ndikulengeza kuti Yesu Kristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ine ndikulengeza kuti palibe kanthu kangakhoze kuyima mukukhalapo kwake. Kwa amuna ndi akazi amene atakhulupirire izo, kodino mukukhulupirira izo? Tiyeni tiweramitse mitu yathu. Ambuye Yesu, mawokha ochokera kwa inu tsopano apangitseni anthu kukhulupirira. Iwo akhala pano, ine sindikanati ndichite izi Atate, koma iwo akhala opitira kwambiri. Ine ndikupempha tsopano kuti inu simutero. Pa umboni wanga omwe, ife tikhoza kuwerenga mu Baibulo mboni za anthu amenewo, mboni ya osakhulupirira. Ife tikuona pamene iwo nthawi zonse akhala akuzitsutsa izo, Afarisa amenewo, anthu achipembedzo masiku amenewo, hanka mutsutsa Yesu Kristu koma izo zinatsimikizira yanali mwana wa Mulungu Yohana ati iwe kudzibanga weka kukhala Mulungu yanali Mulungu yankachita ngati Mulungu iye ankalalikira ngati Mulungu iye ankachiza ngati Mulungu iye anauka kwa kufa ngati Mulungu yanakwera mwamba ngati Mulungu iye ndi Mulungu yakubwera Mulungu ife tikuzikhupirira zimenezo mkatikati mwazovuta zonse inu mukadali Mulungu umboni wanu kuima mbuye ine ndikuchitira izo umboni kapena ndinayankhula zama umboni a anthu ena awa masauzande kuchulukitsa masauzande ine ndikanakhoza kwayitana kumbali ziwiri zonse wokayikira wosakhulupirira ndi munthu amene sangakhoze kudikira utali wokwanira inu simunanene kuti liti inu munati ngati iwo adzayika manja awo pa odwala ngati iwo akhulupirira iwo adzachiritsidwa zilibe kanthu kuti ndi nthawi yanji inu simunamuuze konse Abrahamu kuti mwanayo adzabadwa liti inu simunamuuze Mose tsiku limene iye akanati adzawabweretsa anthuwo kubwerera kuphiri limenelo inu simunamuuze Nowa tsiku limene mvula ikanati idzavumbe inu simunawauze iwo nthawi ina iliyonse ngakhalenso inu simunatiuze ife inu munati ngati inu mungakhulupirire ngati inu mudzanena kwa phiriri osakayikira mu mtima mwanu izo zidzachitika chimene inu mwachiyankhula ngati mukhulupirira izo inu munati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira ngati iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachira ambuye ndaziyikanso izo pa miyendo pa anthu izo zili kwa iwo ine ndatsimikizira kwa iwo ndi baibulo ndipo ife tonse tikudziwa izo kuti chitetezero chinapangidwa iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa ndi nthawi yakale kuti atseke pakamwa pawokayikira ndi wosakhulupirira amene anati iye sanauke ndikuyesetsa kupanga izo mtundu wina wa Mulungu wambiri yakale muchipembedzo ambuye ine ndikupemphera kuti inu mumuonetsere iye kachiwiri masanano pakati pathu ndipo mutsimikizire kwa omvetsera awa kuti inu muli pano modzi amene ananena mawuwo Mulungu amene ife takhala naye pa mlandu kwa ine inu mwalungamitsidwa ambuye Mulungu inu mwazitsimikizira nokha Mulungu dzipangeni nokha kukhala weniweni kwambiri kuti mwamuna ndi mkazi aliyense anthu osauka awa amene akhala pano mukhola lodontha ili pano akuyesetsa kuti amve mawu apangeni iwo kukhala ineni kwambiri kwa iwo Atate dzionetsereni nokha kuti ndinu Mulungu pakati pathu momwe anthu mibado yonse izo zabwera ngati zachilendo kwa anthu amene iwo anali pa nyanja usiku umenewo ndipo inu munadza kwa iwo iwo ankaganiza kuti uwo unali mzimu iwo anali iwo sankadziwa chimenecho chinali ndipo iwo anafuula koma liwu lija linabwereranso ndi ine liwu lalemba likunena masanano kuti lino ndi olalo ino ndi nthawiyo Sodomu ndi Gomola ndi zinthu zina zonsezi zikukhala momwe izo zimeyenera kukhalira ndipo apa inu muli mukuonetsera kwa mbewu yachifumu ya Abrahamu kuti inu muli moyo ndipo mwana wa munthu akululidwa mu tsiku lino la Sodomu Atate akumwamba lolani kuti anthu aone ndipo pamene iwo azibwera kutiwo atenge mawu a Mulungu basi mongomwe Abrahamu anachitira zilibe kanthu kuti mwanayo ife tikanatha kumuyitanira Yesaya pachochitika ndipo Yesaya akanatha kuchitira umboni iye akanati ambuye anati kwa ine namwali adzayima ngati iye akanauka ndi kudzayankhula nafe masanano mosakayika koma chimene iye akanati anene mtsikana wangu na aliyense wa Chihebri kudutsa masiku anga onse ankayembekezera kuti atenge pakati pa mzimu woyera aliyense koma inu munanena izo munazilemba izo inu munandizindikiritsa ine ngati neneri wanu ndipo mawu anga amene ine ndinkanena anayimikiridwa kumbuyo ndi inu masomphenya anga anali woona ndipo anthu anakhulupirira izo kwa mbado kapena iwiri ndiyeno izo zinazimirira kapena padapita zaka 800 namwali anakhala ndi pakati ndipo mwana anabadwa dzina lake linali wauphungu kalonga wamtendere Mulungu wamphamvu ndi Atate osatha zaka 800 mtsogolo o ambuye Mulungu chavuta ndi chiyani ndi anthu awa za ife pa dziko lapansi lino lero kuti tizidzitcha tokha mbewu yachifumu ya Abrahamu pamene iye anadikirira zaka 25 akuyembekezera ndi ndi kukhala ndi chikhulupiriro chotsutsana ndi zosatheka. Utaone chozizwitsa chikuchitidwa ndipo inu munachita icho. Ndi mochuluka bwanji momwe ife tingatengere mawu anu pamene inu muli Mulungu wooneka yemweyo amene anaonekera kwa Abrahamu, amene akuonekera pano kwa ife muthupira umunthu mwanjira yomweyo imene inu munachitira kwa Abrahamu. Mulungu perekani kuti watero aliyense aone izo masanano ndi kuchita bwino nthawi iliyonse pamene anthu azidutsa, ndipo manja akayikidwa pa iwo, mulole kuti iwo apite kuchokera mchipinda chino akusangalala, ndipo osachichotsa konse icho. Koma akhulupirire monga Abrahamu ndi mbadwa zina zonse. Inu munati izo zikanadzachitika, ndipo zidzachitika ngatiwo satopa. Perekani izi mu dzina la Yesu. Amen. Ine ndikukhulupirira. Inu mukhulupirire. Ine ndimakhulupirira kuti Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu. Ine ndimakhulupirira kuti iye anauka kwa akufa. Ine ndikukhulupirira kuti iye ali wokhoza koposa kuchita lonjezo lililonse limene iye analonjeza kuti akanadzachita. Iye akhoza kusunga mawali onse amene iye anayamba wanenapo, ndipo iye atichitira ife pano masanano ngati ife titangokhulupirira izo. Tsopano iye sanati pitani inu tsopano ndipo mukawagwedeze anthu mzikuku ndi kukatenga mavuto amtima ndi kukachita ichi. Iye sananene zimenezo. Anati kayikeni manja pa odwala ndipo iwo adzachira. Amenewo ndi okhulupirira. Tsopano mzimu woyera ndi mboni yake pano yakudziwa ngati inu mukukhulupirira izo kapena ayi. Musangobwera mukungoperekera. Mutenge kuperekera kumeneko, ndipo mutenge chiyembekezo chimenecho ndi kutenga cholingalira chimenecho, ndipo muzike izo pansi pa mapazi anu, ndipo munene kuti ine ndili ndi chikhulupiriro ndi kudziwa kuti izo zitero. China chake chichitika. Kodi inu mukuganiza kuti icho ndi chiyani kwa ine nditayima pa mzanga? Inu mukuganiza chiyani kwa ine nditayima pano monga zilili tsopano pamaso pa omvetsera nthawi zina mpaka masauzande ndi mahandrede ya masauzande? Nkumanena kuti iye ndi wamoyo, ndipo mzimu wake unandiuza ine kuti mawu amene iye akanandipatsa ine kuti Mulungu angachite chilichonse popanda kuchimirira icho kumbuyo. Mwaona, ananena kuti iye akanadzachita izo. Amenewo ndi mawu. Ndikuima pano pamaso pa omvetsera pamene okayikira osakhulupirira ndi china chilichonse chidakhala mwa mateni ya masauzande, ndipo komabe nkumuona iye, nkumuyitanira iye pachochitika. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye ali pano? Chabwino. Wina waga amene ali pafupi osala azinzanga tsopano, ngati inu muli, ngati inu mukudwala aliyense azinzanga, ndi angati pomwe pano patsogolo panga mukudziwa kuti ine sindikukudziwani inu. Bwezani mwamba manja anu monga chonchi. Tsopano alipo ena muna amene amandidziwa ine. Mwaona chapa iwo akundidziwa ine pomwe pano ukonkulondola. Sichoncho izo abale, nonsenu chapamenepo mukuona. Yang'anani apa, mwaona iwo amandidziwa ine. Koma kunja kuno inu simukundidziwa ine. Ndiyangati munzere umodzi upano amene samandidziwa ine. Bwezani anu, kodi pali aliyense mizere itatu iyi apa mweme muno amene amandidziwa ine, akudziwa kuti ine ndikudziwa china chake cha inu ndi chilichonse? Kwezani mwamba manjano. Kodi ine ndikukudziwani inu kumbuyo uko? Ndikukudziwani inu bale? Ine sindikukhulupirira kuti iye anandimvetsa ine, chifukwa ine sindikumudziwa iye. Iye sakundidziwa ine ayi. Inu simukundidziwa ine. Sichoncho inu bwana? Inu mukundidziwa ine? Kodi mukudziwa kuti ine ndikudziwa chimene chalakwika ndi inu? Inu ndi ndani? Mwina mwake iye sakundimvetsa ine, chifukwa inene sindikumudziwa mwamunayo. Tsopano inu munatani? Kodi inu mukudziwa kuti ine ndikudziwa chimene chili cholakwika ndi inu? Popanda kukhala wa uzimu, ine ndikungokudziwani inu ngati munthu, ndipo ndingadziwe chimene chili cholakwika ndi inu? Ndithudi ayi, ndithudi. Mwaona, ine sindingatero. Mwaona kukugwa mvula, ndipo inu simungamve. Mzimu woyera utithandize ife tsopano, chabwino kuyambira gawo ili ndiye. inu mukubirire mkati muno. Muntu moza ameneyo tsopano iye ine mwina mwake sindinga koze kudziwa nkomwe. Mwamuna wakhalapo iye wakweza dzanja lake mwamba maona ine sindikuganiza iye sama ndidziwa ine. Ndikudziwa kuti iye samatero koma iye wangoika anakweza dzanja lake mwamba muli monse. Ine sindimukhudza iye ndiye maona. Ine mukhale inu nonse ambuye akudalitseni wina wake akupemphera mkati muno. Kodi inu mukukhulupirira aliyense wa inu? Kodi inu mukumukhulupirira iye? Ndinti mwanu onse khulupirirani. Apa palinona wang'ono ndiloleni ine ndingoyitana munthu m'modzi ndiyambe kuyankhula. Ndingoyankhula kwa wina wake mtenga wake kuyambitsa mzimu woyera kuti uzisuntha. Dona wang'ono wakhalapo. Kodi iwe uku ndikhulupirira ine kuti ndine wantchito wa Mulungu? Iwe dona wang'ono wakhala pomwe apa mukuona? Inu chabwino awiri a inu munagwedeza mitu yanu chabwino. Ndingokhala ndi nonse awiri ndiye chabwino. Dona apa unagwedeza mutu wako monga chonchi wavala dresi la pinki. Ngati Yesu Kristu anga ndiwuze ine lomwe lili vuto lako kapena china chake chokhudza iwe, kodi iwe undikhulupirira ine kuti ndine neneri wake kudziwa kuti ndi iye? Vuro lako liri kunsana kwako. Ngati izo ziri zoona, weza mwamba dzanja lako. Mukona, chabwino. Mukona. Tsopano, iwe dona wang'ono uko kumapeto, iwe sunambe izo chifukwa nyengo inali yoyipa. Iwe uli ndi vuto la thumbo kapena mtima, vuto la thumbo lili muthumbo lako. Mkazi uyu wakhala pafupi ndi iwe ali ndi vuto la mtima. Ngati izo ziri zoona, ino akazi atatu kwezani mwamba manja anu ndipo ndine mlendo kwa inu mwaona. Tsopano kodi inu mukukhulupirira? Khala ndi chikhulupiriro ndizo zonse zimene inu mukuyenera kuchita. Dona wang'ono wakhala pomwe pano akuyang'ana pa ine pomwe. Ine sindikukudziwa iwe, ndiwe mlendo kwa ine. Iwe sukundidziwa ine. Wakhala pomwe apo ndiyo yera pang'ono kuyang'ana pa ine pomwe. Inde iwe iwe suma ndidziwa ine koma iwe ukuvutika sichoncho iwe. Iwe umakhala ngati umadandaula pang'ono za china chake ndi chotupa chimene chili mubere lako. Ngati izo ziri zoona kweza mwamba dzanja lako. Tsopano iwe ukuti inu mwaona chotupa, palibe chotupa chimene chikuonekera. Kulondola uko palibe chotupa chimene chikuonekera. Ndipo ine sindikukudziwa iwe. Kodi iwe ukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kundiuza ine yemwe iwe uli? Kodi izo zikuthandiza iwe mwanjira ina? Kodi izi zingathandize ombetsera? Tsopano kumbukirani mkaziyo wakweza dzanja lake mwamba. Kweza dzanja lako mwamba, ine sindikukudziwa iwe. Mulungu andithandize. Akazi a Patterson ukonkulondola. Kodi ukukhulupirira? Ndili pomwepo hawo ndi abongozi ako akhala pafupi ndi iwe apo. Kodi inu mukukhulupirira? Iwo akufuna kuti apemphereredwe. Iwo abwerera cholinga chimenecho. Kodi iwe ukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kundiuza ine lomwe lili vuto ndi iwo? Vuto lawo lili m'maso mwawo ndi m'makutu mwawo. Ngati izo ziri zoona weza mwamba dzanja lako ukonkulondola. Yali moyo yakadali Mulungu. Apa palidona wakhala kumbuyo uko ali ndi khunyu. Yali ndi khunyu ndipo iye ali ndi vuto la chikazi ndipo dzina lake ndi Abiti Udzi. Ngati izo ziri zoona imirira pa mapazi ako. Imirira pa mapazi ako ngati izo ziri zoona. Ine sindinayambe ndamuonapo mkazi yo moyo wanga njerekezi wakusiya iwe pamenepo Mulungu. Matamando akhale kwa Mulungu. Ngati inu mungakhulupirire. Inu mungokhulupirira. Apa palidona wakhala kumbuyo komwe kuno iye ndiwofoka kwambiri yakudwala. Iye wangobwera kuchokera kuchipatala. Iye ali ndi vuto la mmimba. Dzina lake ndi Abiti Kitchens. Imirira ndipo ukhulupirire ndi mtima wako onse. Yesu Kristu wakuchiza iwe. Sindinamuonepo iye moyo wanga. Apa palidona amene ali ndi vuto la ndulu. Kodi iwe ukukhulupirira ndi mtima wako onse nawenso kuti Mulungu akuchiza iwe? Akazi a Witika, kodi iwe ukukhulupirira ndi mtima wako onse Mulungu akuchiritsa iwe? Ngati izo ziri zoona imirira pa mapazi ako. Ngati ife tili alendo kwa wina ndi nzake. Kodi iwe ukukhulupirira kuti iye ali pano? Chimenecho ndi chiyani? Imeneyo ndi mboni ya oyimbidwa mlandu ya Mulungu. Haleluya. Oh, anthu mukhulupirire ndi mtima wanu wonse. Imeneyo ndi mboni yawoyimbira mlandu ya Mulungu. Inu mukumuweruza motani iye? Kodi inu mukukhulupirira kuti iye akulondola? Kodi inu mukukhulupirira kuti mawu ake ndiwoona? Iye analonjeza sabata yonseyi ine ndalalikira vaizo ndikuonetsera izo mu Baibulo kuti iye akanadzachita izi mu tsiku lino. Kodi inu mukukhulupirira kuti icho ndi choonadi? Kodi inu mukuweruza? Kuweruza kwanu ndikotani? Kodi inu mukukhulupirira? Loleni iwo amene ali ndi makadapemphero mbali ichapa ayimirire pakati pakanjirako chakuno. Amene ali ndi makadapemphero panzere uchapa imirirani pakati pakanjirako njira iyi. Iwo ali mbali iyo. Amene ali ndi makadapemphero imirirani mukanjirako njira iyi. Iwo ali mbali inayo. Imirirani mukanjirako. Iwo amene ali mwamba umo, amene ali ndi makadapemphero, yendani mukutsikira kutsogolo. Iwo amene ali munzere uwapa, amene ali ndi makadapemphero, imani chambali imeneyo. Iwo amene ali mbali iyi, ali ndi makadapemphero, imirirani mukanjiraka pomwe pano. Iwo amene ali ndi makadapemphero apa, imani mukanjiraka. Sopano imani pamenepo. Tsopano ife titenga mbali inayo mu miniti yokha. Pangani mzere wanu, bwerani pansi pomwe ine ndi. Tsopano dikirani miniti yokha pamene inu mulipo. Imani pomwe inu mulipo mphindi yokha. Enyani ndati mikangati ali muno amene akukhulupirira munthu weniweni woopa Mulungu, amene akukhulupirira kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndikutuma kwake kotsiriza kwa mpingo wake kunali zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ngatiwo adzayeka manja awo pa odwala, iwo adzachira. Ndiyangati ya inu atumiki mukukhulupirira zimenezo? Ngati inu mukutero, bwerani kuno ndikudzayima ndi ine pomwe pano pamene ife tikupemphera. Kuchitira kuti aone pamene anthu awa akuchiritsidwa, iwo aone kuti sanali mʼbale Branham yekha, ndi inu aponso. Imani motsatira apa, pangani mizere iwiri pomwe apa pamene mzerewo utadutse. Oh my, kodi Mulungu angachitenso chiyani? Ine sindikudziwa kalikonse. Yang'anani patumiki amene akubwera kudzachitira umboni za izi. Pitani m'musi momwe, pangani mzere wanu pansi njira iyi apa. Izo zili bwino. Izo zili bwino. Ife tiwapeza iwo. Tsopano ine ndimuyitana mbale Borders manejala kuti abwere kuno pa maikrofoni iyi. Ndipene ndikufuna kuti asunge mzerewo mudongosolo kuchitira kuti iwo azidzera njira iyi nkumabwerera mbuyo njira iyo. Ndikumabwerera kumpando wanu mwaona pamene inu muzibwera. Tsopano nonse amene mukundimva ine, kwezani mwamba dzanja lanu. Taonani mulole awa ali kutali kwambiri kumbuyoko, abwere poyamba ndipo abwere mozungulira mbali iyi ndi kupita mozungulira. Kenako mulole otsatira azipita mozungulira kuseri kwa atumikiwa apa. Pamene inu mwapemphereredwa muzibwerera mbuyo ndi kukakhala pa mpando wanu. Ndiye mulole bire iye azikupatsani chizindikiro mozungulira ndi kukuuzani inu momwe mungalowere mu mzere. Ndiyeno mwansanga izi zikangotha, ife tiwalola iwo kuti ayime musi njira iyo ndi kumadzera njira ina iyi. Tsopano nonse amene mukumvetsa, kwezani mwamba dzanja lanu tsopano. Chabwino, zili bwino. Tsopano mbale Borders akhala pomwe pano pa maikrofoni kumachitira umboni za zimene inu mukuyenera kuchita. Chabwino. Tsopano yang'anani, chifukwa chimene ine ndikuchitira izi ndi chifukwa chakuti ine ndikufuna kuti mumvetse. Ine sindikuwadziwa abale awa pano, ine ndikuwadziwa awiri kapena atatu a iwo. Iwakhoza kukhala Methodist, a Baptist, a Presbyteria. Sindikudziwa kuti iwo ndi ndani. Palibe chifukwa choti ndinenere zimenezo, mukuona. Tsopano ine ndikufuna kuti inu mudziwe kuti ine ndikapita nthawi zambiri mvangeri yamabwera mtauni ndipo iye amachita chilichonse, mwaona. Iye amapempherera wodwala ndi chilichonse, mwaona. Izo sizolondola. Ine ndikufuna kuti ndisakhale pa chithunzi chimenecho. Ine ndikufuna kuti inu mumuone Yesu. Sabata ino ndayesetsa mwakuthekera kwanga kukuonetsani inu kuti iye ali pano. Ndipo ngati inu muli ndi chikhulupiriro, mungofikira mwamba ndi kumupeza iye. Simukusowa kubwera mu mzere. Koma ngati inu mukufuna kutsatira lemba ili, kupezeka kwake kwa uzimu, inu Makuza chala chage. Tahangu yanga nani chimene antu awa amene anaima pano kanthawi kapitako. Mulungu kumwamba akudziwa kuti ine sindinawaonepo iwo mmoyo mwanga ndipo ine ndikanakhoza kuyambira pomwe pano mumaminiti pang'ono ine ndikhoza kukomoka ndiyangati amene akudziwa kuti Yesu pamenezo dzinachitika kwa iye mkazi uja akugwiritsa ntchito mphatso ya Mulungu iye anafowoka ndiyangati akudziwa kuti ukoma unatuluka mwa iye inali mphamvu yake ndipo ndine wochimwa koma Yesu anati zoposa izi inu mudzazichita pakuti ine ndikupita kwa Atate anga tsopano ife tipereka pemphero ndipo ine ndikufuna atumiki awa ndi ine ndima pomwe apa nanenso kuyika manja pa odwala aliyense ndipo tsopano ngati inu kumbukirani mbetserani inu kwa iwo khulupirirani izo pokhapokha inu mutadutsa mukukhulupirira kuti pakali pano zakonzedwa mpaka kalekale musabwere izo zingokupangitsani inu kuyipitsitsa izo zilepheretsa chikhulupiriro chanu koma ngati inu mukukhulupirira kuti muli mukukhalapo kwa Yesu Khristu ndipo sati ife ya ntchito ake ndipo ife tikungochitira maumboni pamene ife tikuyika manja athu pa inu kuti ife tikukhulupirira kuti ichi ndi choonadi ndipo pamene ife tikuyika manja pa inu inu mukhulupirire izo ndipo mutuluke muno mukusangalala mukuti zikomo inu Ambuye zonse zakonzedwa musasinthe konse malingaliro anu tsopano kumbukirani ndiloleni ine ndibwerezenso izi mvetserani mwatcheru malingaliro anu ndi wogamula wanu pa mlandu uwu ndipo zochita zanu kuchokera pano zidzakhala zidzanena chimene chiweruzo chanu chili inu munabwera kuno ndikuti chabwino ine sindikudziwa inu mwaona pamene inu munamuweruza iye iye ali pa mlandu kwa aliyense wa inu iye ali pano pamaso panu mawu ake ali pano iye amatsimikizira mawu ake inu muli pano iye ali pa mlandu kwa inu osati pa mlandu kwa ine ine ndimamukhulupirira iye iye ali pa mlandu kwa inu ndipo ngati inu mukumukhulupirira iye ndipo ngati inu mumuweruza iye wokhulupirika ku mawu ake tsopano iwo ali pafupi kuongola nzerewo kotero iwo akupanga mozungulira inu mwaona basi ndikungodikirira mpaka iye ataongola iwo mungosunthira kunja ndi kupanga nzere wautali ndipo muzipita molunjika mbuyo kumene inu muunachokera pamene inu muzituluka ngati inu munamukhulupirira iye ndiye china chake chichitika kumbukirani tsopano mulibe mphamvu mwa aliyense wa atumiki awa mulibe mphamvu mwa ine mulibe mphamvu mwa munthu aliyense yochiritsa koma tili ndi ulamuliro wochokera kwa Mulungu wochitira izi ife tilibe mphamvu ife tili ndi ulamuliro apa pali ulamuliro wathu mawu a Mulungu ndipo kukhalapo kwa Yesu Khristu kukutsimikizira kuti iye ali pano chiyani inu mukuyenera kuchiritsidwa aliyense tsopano tiyeni tonse tiweramitse mitu yathu pamene ife tikupereka pemphero limodzi ndipo mbale Borders ayima apa akutsogolera nyimbo ndi kuwalondolera anthu pamene inu muzidutsa tsopano zipempherani ndi kumakhulupirira nonse amene mwasonkhana abale otumikira inu mukuona chifukwa chimene ine ndachitira izi kuti pamene ndizichoka wosonkhana anu akhala akudziwa nawonso anthu awa amene achiritsidwe inu ndi wantchito wa Mulungu nanunso si modzi yekha ayi Mulungu samangokhala ndi wantchito modzi iye ali nawo masauzanda iwo onse amene angakhulupirire iwo tiyeni tiweramitse mitu yathu inu muli ndi ufulu wokwanira basi kuti muzipempherera wodwala monga ine Roberts kapena wina aliyenseyo Atate akumwamba ndikukuthokozaninso inu mu mtima mwanga ndipo ndikudziwa mitima pano inu ndi olungamitsidwa kuti muyike izi mu mawu pakuti taziona izo zikugwira ntchito ndipo tikudziwa kuti ndi choonadi ndipo tikudziwa kuti izo zigwira ntchito kwa munthu aliyense ndipo ife tikupemphera kwa inu tsopano Ambuye tikukonza moyo wathu omwe pamene ife tikudziwa kuti inu muli pano inu mwayankha inu munayankha mawu anu kwa ife inu muli pano tsopano inu mutidzoze ife Ambuye kuti pamene ife tikuyika manja athu pa anthu odwalawa anthu odwala osautsika akhala pano mu mvula iyi madzulo ano mulole aliyense wa iwo achire ndikupita kwawo ndikukakhala bwino. Mulole iwakhale monga Abrahamu, kuzitcha zinthu zimenezo zimene kunalibe ngati kuti zinalipo, chifukwa Mulungu anapanga lonjezo. Ndipo inu munali mmodzi amene munati, ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachiritsidwa. Inu simunanene konse kuti iwo adzachita nthawi yomweyo, koma inu munati iwo akanadzachita izo. Ndipo ife tikukhulupirira izo Ambuye. Mumuthandiza aliyense, aliyense kuti akhulupirire izo Ambuye. Pamene ife tikupereka msonkhano mʼdzanja lanu, mu dzina la Yesu Khristu, ife tikutsatira malamulo anu. Amen. Tsopano mulole nzere wa pemphero yambike. Mbale Borders, tengani malo. Mukukhulupirira, Ambuye akudalitseni inu. Chifukwa chimene ine ndinayika manja anga limodzi ndi inu abale otumikira, icho chinali chifukwa chakuti ena a inu nonse mumavutika nanunso. Inu mukudziwa, ndipo mwadzazika nokha kuno kudzapempherera ena, koteroko izo si zabwino. Ine ndikukhulupirira pamene ife tinagwirana manja athu pamodzi, ine ndikukhulupirira kuti Mulungu analemekeza chimenecho. Ndipo apa tsopano, apa pali iwo amene sanathe kufika ku msonkhano. Tsopano tiyeni tipempherere mipango iyi. Atate akumwamba, ife timaphunzitsidwa mu Baibulo kuti kutiwo anatenga kuchokera pa thupi la Paulo woyera mipango ndi zovala. Ife si Paulo woyera, koma inu mukadali Yesu. Ndipo ife tikupemphera Mulungu kuti inu mutumize madalitso anu ndi mipango iyi ndi kuchiza aliyense wa iwo. Achizeni iwo Ambuye kwa ulemerero wanu mu dzina la Yesu Khristu. Ife tikupemphera ndi kuyitumiza iyo. Amen. Ine ndikufuna kuti ndinene ichi kuti ndikubwera kudutsa mu nzere. Ine ndimaona akazi ndi mwamuna atanyamula makanda, ndipo iwo anali atanyowa. Inu mudzango ndikumbukira ine abale anga azibusa kuti masabata kuchokera pano, inu mudzapeza kuti panali chinthu chachikulu chimene chinachitika pano. Iwo achira, ine ndikuti 90% ya iwo achira. Uko nkulondola, oh, ine izo zinali, ine sindinamvererepo chikhulupiriro cha mtundu otero. Izo zinali zodabwitsa kwambiri. Ine ndikuona inu tsopano mungochita. Pitirirani, ndikukachita ngati zonse zatha. Zilibe kanthu ngati inu simunamverere izo. Musatero, Yesu ananene kuti kodi inu munamverera izo? Iye anati kodi inu munakhulupirira izo? Kodi mukukhulupirira izo? Ndipo ife tikukhulupirira izo. Ndipo iye ali pano tsopano, ndipo ife tikumupatsa iye, ife tikumupatsa iye matamando ndi ulemerero pa zonse zimene iye wachita. Ndipo enza achi Khristu wokondedwa, ine ndikudziwa kuti iwo akhala akutseka msonkhano uwu mumaminiti pang'ono. Ndipo ine ndikufuna kunena ichi kwa inu, ngati ine sindidzakomana nanunso mbali ya mtsinje, ine ndidzakakuonani inu kumeneko ndi uthenga omwewu, chinthu chomwechi. Tsopano mungokumbukira kuti chimene inu mwachivomereza masana ano, malingaliro anu akhala wogamula wanu, icho chapanga malingaliro ake, chapanga chigamulo. Tsopano inu mungopitiriza kumachita. Ine sindikusamala ngati inu munafaziwalo, ndipo simumatha kusuntha, mungopitirira kukhulupirirabe izo. Iyeye anati iwo adzachira, iwo adzachira. Izo ndi zomwe mboniyo inanena, mboni iliyonse lero. Njira yonse kudutsa mu Baibulo, iye pokhapokha iye atanena china chake chikanadzachitika mwachokha. Koma munkhani iyi iwo adzachira, ndiko kusanjika kwa manja. Tsopano ngati masomphenya anachitika, ndikuti ichi chidzachitika pa nthawi ina yake, nthawi ina yake, kenako iye amayika nthawiyo. Koma pankhani iyi iye anati iwo adzachira. Mukhulupirire izo ndi mtima wanu wonse. Tiyeni tiimbe nthawi imodzi. Sobano basi tisanati tieni tigrane janza ndiwina wage bafubi nanu ndikuti murunga kudalitsa iwe nzanga wa Chikristu. Musa sunte mungo kala granani chanza mozungulira murunga kudalitsa iwe nzanga wa Chikristu. Murunga kudalitsa iwe, murunga kudalitseni numbare, murunga kudalitseni numbare, murunga kudalitseni inu, murunga kudalitse iwe Roy. Sobano tieni tiweze manja atu kwa Kristu, ndipo tiimbe. Tieni titseke maso atu, ndikuweze manja atu sobano.